This is MUT Radio podcast.
You are still tuned into the Hip Hop Chamber right here on MUT Radio. The time is 26 minutes after 3 p.m. I just gave you Utiyo Etsy Impato. And then Yazu Utiyo's Nai interview Nai right now. But before that, I gave you Nasty C Etsy Extravagant. And before that, I gave you Big Zulu Etsy 200 Bars, which we are going to speak about later on the show. As Lezo Ingoma Lezo. But right now, when you're with you like in studio, I'm going to tell you about the musical journey. Yakhe. How is it?
I'm going to tell you
about it. I'm going to tell you about
it. Yes, it's going
to tell you. Yes, it's going to tell
Hi, Lutho mfowethu, sambe silanda amandla yabona.
Ngizise endisha kwe traffic mhlambe.
Hayi, yona iyona impela i-traffic. Uyazi na lezi imoto lezi makuyikhendi igcola kanjani. So manje sibambezeleke emgaqweni kodwa besilanda amandla futhi.
Yes, yes, nice. Kodwa kunankinga kodwa before nje we get straight into the music, ngicela ungichazele kabanzi ngawe nje. Just basically ukuthi ukhulele phi, uTiyo ufike kanjani? Yes.
All right, bafo. Uthiyo fowethu uthabani Uthiyo Fellows Mzimela yabo ozalelwe phi ozalelwe emlazi emshiyeni yabo okhulela khona futhi emlazi yabo kuwumuntu nje obeyithande art because ngaleza ikhathi ebengikhula ngazo art beyilokhunjwa kakhulu mfethu beyithandwa kakhulu because those time ngekhathi ngakhula ngaso khona June 16 ukuthi bo June 16 kwenziwa Sarafina kwenziwa ama form dance kuyacula so vele ngumuntu okhulele kuyona iart yabo so ngo 2013 ngamuvela emakhaya empangeni yabo we uthande lo music la laqala khona yabo so ngangabona nami ukuthi no I'm capable of doing this yabo so ngaqala phansi ke ngangadweba phansi ngadweba iplan yami ngaqala ngabhala yabo ngabhala ama raps yabo so ngabuya ke la eThekwini nami sengiqalile into yami yabo so mangifika la eThekwini izinto zihamba kahle ke abantu bangincoma nami ngabona ukuthi okay lento nginayo yabo yes. Lento iyithalente kumina yabo ngithunyelwe ebantini
that is nice before we move on nje ngifuna I always ask this question English show le I want to know about ukubhala umubhala ingoma how do you come up with songs albums nje into eyikanjalo because you just played a song right here impathu so I want to know ukuthi creativeness nje when you are writing songs isuke laphi
ngingathi fethu lento le iya ngokuthi ngabe uyena yini lo muntu lo uthinyele ebantwini ukuthi uzo deliver message yabo cause yabo kuba isangoma nje kanje yabo sokungakwazi yabo lo nto le but sesisikhathi siqhubeka uyabona uthwasiso wenziwe kanjalo yabo so thina vele siyizangoma kahle kodwa siyizangoma zomculo yabo lo nto le so sithunyele ebantwini ukuthi as deliver message yabo because manje emhlabeni iziningi izinto ezenzakalayo yabo so abantu badukile abanye baphuka inhliziyo kuningi engakubalwa yabo so uNkulunkulu sithumele ebantwini ukuthi so deliver message so ngeke ngithi kuyazenzakalela yabo but uyafunda ugcina usukwazi mosukwazi kuyazenzakala ngoba vele into esukuyithunyelela emhlabeni ukuthi uzoyenza.
Yes, yes, hayi ngiyakuzwa impela. So, uthe you wrote down iplan yakho wathi izinto ufuna zihambe kanje and I'm sure ukuthi you've come so far. So, I want to know ukuthi throughout the journey yakho what has been the biggest challenge musically?
Okay. Into engiyibonile ukuthi hey challenge yabo kakhulu yabo. Ngingasho ukuthi imali. Mina futhi yabo lo nto le because yonke into yenzeka ngemali yabo because ngisaqala it was all love yabo
yes.
And manje I want to get on another level yabo ukuthi abantu abaningi bekwazi ukuthi beze umculo wami yabo so yonke lo nto le idinga imali ama promos nani kuningi kodwa the biggest challenge is the money
yabo. Yes because
yeah.
Yona siyisebenzela
yeah futhi
yes so ngazi ukuthi who have you collaborated with but ngifuna ukwazi I usually base this question like ngama local artist ukuthi kuma local artist ubanje ofisa ukukollaborate naye like le South Africa nje let's just keep it yeah
ngingasho ukuthi baningi abantu engifisa ukukollaborate nabo yabo kungaba umnqobiyazo kungaba uSjava kungaba uBig Zulu baningi nje futhi singababala engikhole ngibukela kubona ngisho kumaskandi wona uwodwa nje yabo because kusuke ihlukene ngama genres yabo because mina ngikhule ngalaleli vele umusic owodwa yabo so nami ngi artist versatile ngalo ndlela because ukukhula kwami ngikhula ngalaleli umusic owodwa so it's not based ukuthi mhlambe afropop cha it's based kona wonke ama genres baningi abantu engifisa ukusebenza nabo endi baningi kakhulu ngabe balakushona ilanga but sengikhuluma ngabo laba abaseduze yabo
okay yeah. So hey iphi nje i collaboration osuke wayenza ngathi nje le this is it this is your favorite umuntu akwasebenza naye
ngingasho ukuthi uzamuzik le isingile yami entsha ngisanda kuyikhipha yabo ngi-enjoyela ukusebenza nawe uzamuzik i-female artist ehlala emlazi okwamanje segoli yabo ngokusebenza ngokwenza okay. Music yabo for me yabo ingoma engisatisfyile yabo lonto leyo ukuthi okay this is the one even though ngathiwa anginayo i-budget anginawo ukuthi but uyakwazi ukuzwa ingoma ukuthi no this is the one even though nganayo ukuthi imali ukuthi izophusheka nani uyayibona lonto leyo uzamuzik bafethu cala imfollow zitholakala kanjalo kuthi uzamuzik
yes they will surely do that so usakhuluma nje ngesingle ukuthi you just dropped a single so ngifuna ukwazi ukuthi are there other upcoming projects osebenza kuona album maybe EP something like that
yeah okwamanje i project ngicabanga ukuthi ngizo drop next year yabo okwamanje kusazi sane zenyinhlelo kulonyaka yabo kusine movement khona la emlazi yabo kadi i movement ethu isikhona amabhele yabo is under i garage yabo si kahle kahle ithe movement siyaphusha yabo it's not only about umculo because njengoba ngichazelile ukuthi la emhlabeni siyathumelela ukuthi sizosiza abantu yabo so manje i movement ethu is not based on music kuphela yabo so it's based on ukuthi nabantu elokushini abafowethu abasemahungweni yabo sibabuyiswa ayizwa lonto le message ingane mfethu yabo zingaphuma endleleni yabo sikhona ezi because angisebenzi kedwa sabafowethu si movement khona nabakhulile so izintwana mayiqhuzuka endleleni siyakwazi ukuthi siyibuyise nani nanokuthi ke njobe isikhathi siqhubeka siyakhula ayizwa lonto le so i movement yethu iyenza lokho ingagcini lapho sinabaculi futhi lento isahamba khona i movement ukuthi if umculi uhlale lokushini ungazi ucabanga izinto ezibhedayo if unekhono siyathanda ukuthi uliveze because nathi sokugqugquzela because uyazi ukuthi ke inkunzi isematholini
ayizwa phela ke yes so sisimuvela phambili nje abantu bawuthola kanjani umculo wakho where can I find your music
Music kwami utholakala yonke indawo Spotify iTunes YouTube ngathi kona zonke izitolo
yabo nizwile kuyatholakala umusic and all digital platforms so kuma socials ona
yeah I go by the name of uti amaqatha isiqobayo Facebook Instagram TikTok umaqatha isiqobayo and also ku Twitter ngumaqatha isiqobayo
okay so la kuyishow isikhathi esiningi I usually do this ngithi angikwazi ukunishiya ningashanga noma 16 yana 16 bars yakhaphela but soya lapho right after this song so miss
this is an MUT radio podcast